pays ni radio Isle d'Amérique. Radio Ijwi ry'Amerika ivuga I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi ry'Amerika abadushikira kuri internet namwe dusanga kuri www akabonungu radio yacu vewa akabonungu com ikaze mu kiganiro muri sanga muri kumwe na Fidel Niyongabo mpagarariye mugenzi wacu Jofre Mutagoma azakuba ari ngaha mu kanya kari imbere ubu rero ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kuhera ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu hano I Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haratangura ikoraniro ry'iminsi ibiri rihuza abanyarwanda baba mu mahanga ababa mu Rwanda n'abayobozi batandukanye b'igihugu barimo na President Paul Kagame ni ikoraniro rizwi nka Rwanda Day mugenzi wacu Jofre Mutagoma araza kuba ahari mu kanya kugira yakira amatelefone yanyu mushikirize ibyiyumviro byanyu ku byerekeye uwo munsi yamara mukoreye indira twumvirize mugenzi wacu Eddie Guhema mu kiganiro yagiranye na Yehoyada mbangukira ayobora ihuriro ry'abanyarwanda baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amubaza aho bagejeje imyiteguro
imyiteguro irimo igenda neza mobilization yagenze neza abantu babyitabiriye n'ubu turacyakira abashaka kwiyandikisha batabishoboye se cyangwa se basha bifuza kuza ariko uko bigaragara umubare w'abiyandikishije ni umubare mwiza unarenze ibyo twari twiteze imyiteguro abahari ubu bavuga ko byose gahunda igenda neza twiteze ibirori byiza umushyikirano mwiza gusabana kwiza
hari hashize imyaka itanu bitaba cyane cyane bitewe na covid ndetse n'ingaruka zayo tubwire bimwe by'ingenzi abantu bakwiye kwitega abashyitsi mugiye kwakira mubahishyiki
icy'ingenzi navuga nuko uyu mwaka dufite byinshi bizaberamo kuba tugiye kugira Rwanda Day mu itangiriro rero ry'umwaka twese turi kureba kure uyu mwaka ni umwaka w'umwihariko mu buryo budasanzwe harimo imyaka 30 kibaye igihugu dukunda dufashije kubaka harimo kwibohora harimo kwibuka amahano twanyuzemo Jenoside yakorewe Abatutsi urumva ko hari ibintu byinshi intambwe nziza tutangiriyeho kugira ngo abantu bahurire hamwe babwirwe ubutumwa noneho uyu mwaka uzaba umwaka w'umusaruro mwiza hari za panel discussions abaza tusangiza amagambo menshi turabiteze kandi bizagenda neza uko tubibona
wari ubikomojeho ko hazaba ibiganiro bitandukanye ese ibyo biganiro bizibanda kuki ni ibiki abazitabira inama bazabikuramo
hari benshi hano muri Amerika iyo umuntu avuze u Rwanda bakunze gutekereza rwa Rwanda rwo muri 1994 ariko ibyinshi bizagaragazwa muri iyi nama ni aho twavuye ariko aho tugeze igihugu gihagaze neza abanyarwanda duhagaze neza mu isi yose kandi u Rwanda ruragendwa rurimo amahoro abashoramari bifuza kuza niho bagombye kuza kubera umutekano dufite harimo byinshi bizadutangariza isi yose yuko u Rwanda rukunzwe turarukunze dufasha abanyarwanda neza nabo abo twita inshuti zacu babimenye babibwira abandi baze basure igihugu cyacu bagire nabo ayo mahirwe yo kubona uburyo twateye imbere tuva muri cyagihe cyari kitari cyiza.
Umunyarwanda uje muri iyo nama niki akwiye kwitega ko azakura?
Umunyarwanda uje amakwitega yuko azaza gasanga hari akanyamuneza kabenshi, no kuvuga igihugu duhagarariye, igihugu dukomokamo, n'abazaza baje kudusangiza ayo magambo n'ibitekerezo, bazaza batanga inkuru iri positive, nkuko nabivuga mu Cyongereza, ntabwo ibyo ijambo ry'Ikinyarwanda narimenya, ariko inkuru nziza, kuko burya hari igihe umuntu yishyiramo igitekerezo cy'ahantu cyangwa se akaba atabonye chance yo kugira ngo ibitekerezo bibi bimuvemo, kuko navuze nti abantu b'ibihugu by'u Rwanda batekereza 94, ariko hari byinshi byabaye muri imyaka 33, abantu bazamenya, abatabizi bazabimenya, abifuza kubimenya bazabibwirwa, noneho n'ababishaka bataragira mu Rwanda bazaze babyiboneze.
Mu gusoza, Bwana Mbangukire, watubwiye ko umubare w'abantu barimo kwiyandikisha usa nkaho warenze uwo mwari mwiteze, kubakurikijwe rya Amerika wababwira ko mwiteguye abantu bangana gute?
Ankurikije imibare numvise, abantu biyandikishije bifuza kuza barenze 10,000. Abazaza ntabwo nabamenya, ariko niba hari yandikishije abantu barenze 10,000, urumva yuko hari benshi. Muri abo hashobora kuba abazagira ibibazo ntibashoboye kuhagera, ariko ntijyantangaza ninarenze 10,000 ku munsi yawo. Banabaye 10,000 bazabona ibyicaro, bazasabana na bagenzi babo, tuzagira ibihe byiza.
Bwana Yehoyada Mbangukira, umuyobozi w'umuryango w'Abanyarwanda batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Namwe ndabashimiye kuba mwaduhamagaye, namubwire amahoro.
Yari Yehoyada Mbangukira, ayobora ihuriro ry'Abanyarwanda baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuri mikro na mugenzi wacu Eddie Gwema, bavuga ku munsi wa Rwanda Day. Tuze ku baduhamagaye bari ku mirongo ya telefone, dufite Niyonshuti Pierre Nzuru, uratwumva?
Ndabumva neza.
Uhamagaye uri he?
Ndi Nyamagabe mu Rwanda, mu karere ka Nyamagabe.
Uyu munsi wa Rwanda Day uvuze iki kuri wewe?
Kivuze biriya ni ibigaragaza yuko igihugu cyacu turi hamwe, twishimye. Abavandimwe bo hanze nabo mu Rwanda bumva yuko mbega duhuje ibitekerezo, bagiye kuganirirwaho, bizatugirira akamaro twese.
Ni ikihe mwiteze kuri uyu munsi Rwanda Day uri kubera ngaha i Washington DC?
Icyo niteze ni uko byinshi buriya barabigezaho, ibibazo bakunda guhura nabyo hariya, hari imbogamizi yari azwiho mu Rwanda, byinshi buriya bigakemuka, barabitazamenya ibyavuyemo nyuma. Ariko biradushimisha nk'Abanyarwanda kumva yuko tugira gahunda yo guhura tugakusanya ibitekerezo hamwe, tukishima.
Waba utegekanya kuzoja munsi uri izina nko muri kazoza mu birori by'umunsi nk'uyu? Waba utegekanya kuzoja mu birori by'umunsi mukuru nk'uyu wa Rwanda Day muri kazoza?
Birumvikana bitewe n'ubushobozi cyane, amahirwe yaba ari meza cyane.
Yego,
ubushobozi bwo guhurirayo, ariko zayumvamwa na rwose nararangize nijoro bantegeke.
Ariko aho buri hose murawukurikirana mu buryo mushoboramwo
cyane rwose ku mbuga nkoranyambaga, tuba turi ayishinga Abanyarwanda tumaze guhumuka twese, ubu amatelefone twashakinze kujya kubikurikirana ku mbuga nkoranyambaga.
Ndabashimiye. Yari niyo Nshuti Tienzuru. Dufise ndabashimiye. Dufise Idrissa Bakungu, uratwumva? Mwiriwe, uhamagaye urihe?
Kigali mu Rwanda. Naje gushimishwa cyane na Rwanda Day. Abanyarwanda tuba tunezerewe cyane, ni iby'agaciro cyane. Iyo ndagaruka ku mukuru w'igihugu ukunda cyane umubyeyi aratunyemerera hose, nyine ndashima leta yacu ibyo tuba tugezeho twese tw'Abanyarwanda. dashima cyane leta yacu kuko yahaye uburenganzira buri muntu wese yagera ku gitsina gore cyangwa ku mukobwa bikabakarusha ukuvuga twebwe mu Rwanda turatekanye turinshinge cyane twitegura amatora ari imbere mu minsi iri imbere tuniyembere kuzamukura ijana ku ijana ni ukuvuga ngo aho u Rwanda rugeze ku bintu byiza kandi bishimishije ndetse bishimishije cyane ndetse abanyafurika twese tumaze gutera imbere abanyafurika bose bamaze kureba agaciro k'abanyarwanda nyine twebwe n'abanyarwanda tumaze kwiha agaciro tumaze kwishima cyane turanezerewe nta kibazo dufite abanyarwanda b'amahanga baze badusure kuko mu Rwanda nta mahoro barisanga iterambere ryo dufite ndi neza biraba abanyamahanga ko bazayubakira akazi bazaduha akazi kuko mu Rwanda nta mahoro turishimye cyane yaba n'abanyeshuri bo mu bindi bihugu baze bige uburezi bwacu buri hejuru muri makeya u Rwanda ibi bimaze gutera imbere ijana ku ijana ndetse n'abanyarwanda ubwabo bamaze kwiyumvamo icyizere cy'abanyarwanda nyine ko twebwe abanyarwanda turi hejuru turishimye cyane kubera ngo twebwe sinzi ukuntu nabivuga ngewe ngo uyu muntu icyubahiro n'umuntu uzi icyo ejo hazaza ukuntu bimeze ni ukuvuga ngo aho tuvuye niho habi cyane kugera muri iki gihe turimo ni ukuvuga ngo twebwe abanyarwanda turanezerewe cyane turishimye cyane mu nzego zose waba uri umuntu mukambwe mukuru cyangwa uri umwana cyangwa twebwe urubyiruko twebwe urubyiruko twariyemeje kugira tuzamura u Rwanda rwacu urwanda rwacu n'iz'abanyarwanda koko ariko twebwe urubyiruko tukiha ijambo turashima leta yacu ko yaduhaye ijambo twebwe urubyiruko tukaba tunezerewe cyane twebwe urubyiruko tukaba twariyemeje kuzaza guteza igihugu cyacu u Rwanda imbere byose amaboko n'imyitabire y'urundi rubyiruko gukura amaboko mu mufuko kugira ngo bateze igihugu cyacu u Rwanda hejuru ndetse n'afurika yose kugira ngo tubungabunge neza mu mutekano twishime muri afurika nta kibazo intwaro zose zigatera imbere n'uko mu Rwanda asigaye bimeze siporo iri hejuru basiketi vore ibikombe byose twitabira ni ukubera iki ni ukubera ngo perezida wacu dukunda kubera ko aratwumva aradutekerereza kuko turamukunda ijana ku ijana kandi twiyemeye kuzamutora njyewe rero akarusho njyewe nzamutora igihumbi ku gihumbi yarabyiyemeje kuko njye ndamukunda kuko ni umubyeyi wacu ni umubyeyi dukunda
ihuriro nk'iri ryari rimaze imyaka ine ritaba nirihe mu mwiteze muri iri huriro ry'uyu mwaka ariko ritangura uno munsi Washington DC ku mugoroba
ni ukuvuga mu Rwanda Day yari maze igihe isaba twagize ikibazo cya korona korona yabaye ku isi yose twagize icyo kibazo cya korona ni ukuvuga ngo iyo myaka yose ibereye ubungubu u Rwanda bimaze gutera imbere cyane niyo mpamvu ibibazo byose bagomba kubyigamo bizera ko nta n'ibibazo binahari ahubwo tugiye gushaka no kunoza ibyo tumaze kugeraho mu bihugu by'abanyarwanda nyine
waba utegekanya kuzoja mu ihuriro nk'iri mu bihe biri imbere wabitubwira waba utegekanya kuzoja mu ihuriro nk'iri rizokurikira mu bihe biri imbere
yego ni ukuvuga ngo turagukunda cyane ni ukuvuga ngo twebwe tunezerwa no guhura k'abanyarwanda twese ni ukuvuga ngo twese ubumwe bw'abanyarwanda nicyo kintu cya mbere tukishima kubera ngo twirinze buri kimwe cyose kugira ngo tunezeze urukundo rw'abanyarwanda nyine n'abanyamahanga nyine babitubonemo n'abanyamahanga babone ko abanyarwanda ari abantu beza kandi abantu nyine bamenye kwisobanukirwa bamenye kwiha agaciro ibi muri makeya ni ukugenda ubona igiti cyane icya mbere twebwe urubyiruko tugomba gukunda igihugu cyacu tukaba intwari tugakunda igihugu cyacu kubera ngo perezida wacu tugomba kumushyigikira turi inyuma ye turamukunda kandi tunezerwa n'ibyo dukorera cyane
Nukubuga rero na utashoboye kuza muri iri huriro i Washington urabuze nyene urikurikirana kurikirana amahuriro nkayo uzobikurikirana mu buryo ushobora gukoresha nki imbuga ngurukana bumenyi uzokurikirana ibikorwa byaya yahuri
nukubuga ngo twebwe nyine abanyarwanda hari ahantu cyo umunyarwanda ari tubashima leta yacu ko yatuzaniye interineti ahantu hose hageze umuriro kubera ngo na telefone z'ibyoni zirahari buri munyarwanda wese nyine kubera icyo tugezemo n'iby'iterambere turashima leta yacu kutwohereza mu itiri iryo terambere ikirimo iragiramo ni ukuvuga ngo twebwe abanyarwanda tuba twishimye cyane kubera ngo umunyarwanda ntarenga kiciro ni ukubera ukuntu tuzamenya iyo nama irimo biraberamo ni ukuvuga wa munyarwanda ahantu hose ari ni ukuvuga ngo ufite interineti iyo yashyiramo igiceri cy'ijana ya masegonda bamuhaye interineti abasha kumenya aho isi igeze abasha kumenya n'aho abanyarwanda hose bahuriye iterambere nyine kubera tuba tuvuga ku iterambere ry'u rwanda ndetse na afurika yacu ndetse n'isi yose ni ukuvuga ngo twebwe abanyarwanda tuba tunezerewe cyane ibi imyanzuro yose izavamo imyanzuro yose izafatirwamo aba ari myiza nyine mu iterambere ry'u rwanda yamwitabira nyine n'abanyarwanda bose duharanire ubumwe bw'abanyarwanda kugira ngo duteze igihugu cyacu imbere kugira ngo tukizamure muri ahantu hose ireme ry'uburezi imikinire ubuzima tukagira u rwanda bizirama rutere imbere cyane
turabashimiye urakoze yari Idrissa Bakungu tufite ku murongo wa telefone Emmanuel uratwumva
nitwa Iradukunda Emmanuel ndi Kigali mu Rwanda kicukiro
uyu munsi iri huriro ry'abanyarwanda ritangura uno munsi ku mugoroba i Washington DC uraribona gute
ndaribona nk'ihuriro ryiza kuko ni ihuriro rihuza abanyarwanda ku isi yose aho batuye kuko aba ari umwanya mwiza wo kwegera umukuru w'igihugu bakaganira ku byatuma Afurika igira iterambere ryiza n'abanyarwanda muri rusange cyane ko Afurika ibikeneye ibiganiro nk'ibi ngibi nubwo biba byarateguwe n'abanyarwanda ariko na abaturage bose baba bemerewe kuba bajyamo bakaganira ku byatuma Afurika itera imbere numva ari umunsi mwiza wagakwiye kuba wayaba buri mwaka nubwo wenda ari igikorwa ngaruka mwaka ni na byiza cyane ndumva aba ari ibikorwa byiza kuko ndibuka nka Rwanda deheruka kubera mu Bubiligi nagize amahirwe yo kuba ndiyo ndibuka uwari minisitiri uwo bitaga Vincent Biruta yari umuntu twari dukumburanye kuko urumva ni amahirwe nagize yo kuhagera nkongera nkamubona ubwo rero numva ari igikorwa cyiza mu gihe abanyarwanda bose bagize ubushobozi bagakwiye kujya bahagera bakaganira n'umukuru w'igihugu n'abandi bashuti bayobora u rwanda gutyo gutyo numva ari igikorwa cyiza murakoze
mubyitezemwo iki kuri iryo huriro n'ibihe mwiteze kuri iryo
njye nk'ikintu naba nitezemo wenda nk'abantu bahari wenda urugero nk'abanyamakuru cyangwa se n'abandi bantu bazahabwa ijambo njye numva niki nk'ingingo numva agiye yanyura bashobora kuganiraho nkumva bayiha umurongo ni ikibazo cy'u rwanda na congo numva icyo kibazo hagizemo umuntu ukiyimbariza wenda akabonera akabaza nk'umukuru w'igihugu akamubaza uko abitekereza wenda nko muri uyu mwaka twatangiye namba hari indi gahunda y'inama runaka wenda bateguye bazahuriramo nk'abanyamuryango ba commonwealth cyangwa se n'abandi bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda nazo rw'icyongereza cyangwa igifaransa gutyo tumbi kumva iyo ngingo bayiganiriye hariyo numva yanyura cyane kuko ndi umuntu ukunda kugenda muri biriya bihugu cyane kuko urumva mu gihe umutekano utameze neza nanone turakomeza kubangamirwa
hari imigambi wowe ufite mu mahuriro azoba nk'aya muri kazoza kuzoyajamwo
urumva abaye ari imiryango ifunguye ku bantu bemerewe kuko bayitabirane kuko nanjye ndi umwe mu bantu bakunze kwitabira ibiganiro akenshi nanjye najyayo nta kibazo kuko ni ibintu nkunda kwitabira cyane
ihuriro nk'iri ryari rimaze nk'imyaka ine kubera ibibazo ndibaza bya covid ritabaye muribaza iri ko rizovuga byinshi bitashoboye kuvugwa mu mahuriro yari kuba mu myaka y'imbere yaho
bishobora kuvugwamo ariko bigeye impamvu ndi kwandi iki kibazo kidashobora kuzakemuka vuba bitewe n'iki kibazo nanone cyahise kizamo cy'u Burundi. Ndi kubona ko intambara ya Kongo n'u Rwanda idashobora guhoshwa bitewe n'ikibazo cy'u Rwanda n'u Burundi byahise byongera kutagirana umubano mwiza. Ndi kumva ko jyewe bikigoye cyane no kongera kumva imvugo za Tshisekedi kuba yaratowe nanone kuba perezida ahunga umugambi ni wawundi nta guhindura ubwo mbere bivuze ngo politiki iracyari yayindi kuko ejo bundi imbwirwaruhame yavuze nkuko nta biganiro akeneye n'u Rwanda habe namba gahunda ari ugutera u Rwanda. Ubwo rero mba mbona gahunda ari abarubanda rugufi turacyasukamirwa ariko buriya kubera Imana byose birashoboka buriya bizarangira.
Ndabashimiye cyane Emmanuel.
Murakoze cyane.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku ihuriro ritangura uno munsi ku mugoroba w'uno munsi kwa gatanu hani Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikoraniro rero ry'iminsi ibiri rihuza abanyarwanda baba mu mahanga baba mu Rwanda n'abayobozi batandukanye b'igihugu barimwo na Perezida Paul Kagame ni ikoraniro rizwi nka Rwanda Day. Tukaba rero turiko tuvuga ku ryo huriro ririko ribera ngaha i Washington ryo misi ibiri hanyuma turindire abandi baduhamagara bavuge icyo babyibaza ko nibyo biteze kuri ryo koraniro. What's the point of getting litty if I found you? Your proof that I gotta make it through. Moderation, inspiration. But they I'm gay, I'm better on song. I'm better at jeans, I'm better than my gang. Over for the beans, you could late night calls. You for the east. I'm sick and tired of running up to the blue sky. I'm sick and tired of wasting the good time. Come, sit down. Put your feet on my lap, young, young. I want you good, nah-nah. The way you speak to me, nah-nah-nah. Let's go by the waters, make love. I smoke a little bit, nah-nah. Put your knees up. Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ku ikoraniro y'iminsi ibiri rihuza abanyarwanda baba mu mahanga ababa mu Rwanda n'abayobozi batandukanye b'igihugu barimo na Perezida Paul Kagame. Iryo koraniro rikaba rizwi nka Rwanda Day. Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Irmiti. Uratwumva?
Bona mahoro
Irmiti, uduteye akamuri.
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Ha uyu munsi irikoraniro ririko ribera ngahi Washington DC rihuza abanyarwanda uribona gute urivuga kwiki?
Ubwo iyo koraniro twashimire cyane kuba mwampaye umurongo ama ijyanye n'iryo koraniro. Abo bene wacu b'abanyarwanda bagiye kugira iryo koraniro muri Amerika yatu bakeze kuko n'intumbero nziza mugabo ntitwogera nabibukije baze bavuge badushikire imbere. Urabona cyane cyane ibibazo biri hagati y'u Burundi n'u Rwanda ikigenderanire mbona ko atari myiza biratuma nkugwaruka nk'imigambi twogiye. Hari amanama yakunda kuba mu ishyirahamwe Convergence, ugwaruka tukajya hamwe tukahiganishwa imigambi. Ngo nk'ubu abanyarwanda usanga nta migenderanire tugifitaniye. Haba no batuma beti begere inzego iwabo barabe ku icyo kibazo boja hamwe n'abarundi bakagikemura kugira ngo dusubire kuguma dusabana nk'uko byahora n'ubwambe kwa alukarero ruli kwa gizama hii kwe kuza nga hujo yonama wajemu niwe tekubus azoze vijishurundi kwa alukamuli Afrika chahe mkwanda ikambese no mvurundi hamwe imijendra nire yogena neza aho gaseke bari kubarigira aho muri Amerika no mu Burundi bazogerageze baze batwigishe cyangwa batubwire icyavuyemo mugabo nkungira nkabasaba yuko bogerageza kuvugana n'inzego ziwabo cyangwa ibijyanye no gufashanya n'u Burundi n'amakuru n'u Rwanda n'ayandi makuru icyo kibazo bagishikane hejuru kugira twumve ko nimbe bivuzugurura mu zamukozi
n'ivyo rero mu byo mwiteze muri iryo koraniro ritangura ku mugoroba w'uno munsi kuwa gatanu mwiteze ko icyo kibazo cyo vugwa ngo komari ko murabivuga
turabyiteze cyane ahubwo turanabatumye nimba batararitangura iryo koraniro bagende bakizi n'icyo kibazo bagishyira imbere bo bazohurirayo n'abandi kugira ngo n'abayobozi babyumve yuko duhangayitse nk'ugwaruka kuba tutari hamwe tutariko turavugana imigenderanire itameze neza
ndabashimiye yari imiti dufite na James ku murongo wa telefone uduhamagaye urihe James hello James
yes
uduhamagaye urihe
ndi muri Tanzania
umunsi ikoraniro rihuza abanyarwanda ritangura ku mugoroba w'uno munsi kwa gatanu i Washington DC muri bona gute muri vuga kwiki
turabona igitekerezo cyiza kuba batekereje bakazana icyo kintu ni ikintu cyiza cyane ya turabishimira
mwoba mugitezemo iki iryo koraniro
icyo twashaka ni amahoro hagati y'ibihugu byombi hagati y'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda nyine urabona ubushize ejo bundi baheruka gufunga imipaka icyo twasaba nyine ni hagati akaba bwumvikana hagati y'ibihugu byombi u Rwanda n'u Burundi imipaka igafungurwa abaturage bacuruza muri buriya burere bwegeranye na hariya ku mipaka bakabasha gukora utuzi twabo nk'uko bisanzwe
nagomba ndababaze nimba mutegekanya kuzoja mu ikoraniro ngiryo muri kazoza
ya twebwe turahari anytime ubufasha bwose bwakenerwa twahaba kabisa
ndabashimiye
murakoze namwe
jote mu duteza amatwi mubandanya kudukurikirana mu kiganiro muri isanga turiko tuvuga ku ikoraniro ry'iminsi ibiri rihuza abanyarwanda baba mu mahanga n'ababa mu Rwanda barimo n'abayobozi batandukanye b'igihugu iryo koraniro rikaba izwi nka Rwanda Day nashaka rero ndabashikirize mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma shitse muri studio kugira akira amatelefone yanyu amushikize ibyimviro byanyu kuvyerekeye iri koraniro rya Rwanda Day Geoffrey mikro ni kwawe
Fidel Niyongabo reka ngushimire cyane ku nkorera mu njishi no kwakira abanywanyi b'ikiganiro muri sanga wayoboye neza kugeza ku izi saha ngiye gukomezanya nabo urakoze cyane turakomeza tubategurira ibindi biganiro reka nkongerezaho warugejeje
murakoze
Nare
Radio ya Amerika ivugiri Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi uwo ni Ntore Masamba umuhanzi w'umunyarwanda abahanzi b'abanyarwanda baraza kuba bari muri iki gitaramo cya Rwanda Day bahari baraza kubikurikira kandi abadahari ndizera ko itangazamakuru ribuze kuhababera ku murongo wa telefone reka twakire Manzi Kenneth ikaze mu kiganiro muri sanga
Kent.
Ah, okay. Mumbabarire buriya nari numvise nabi ku buhanga bw'ibyuma uko babimbwiye. Manzi rero uherereye he?
Ndiyo nkiririye Rwamagana. Ni kare ya nyari y'Iburasirazuba.
Rwamagana aha ngaha umuntu yanyuraga hari ahantu hitwa kwa Pepo. Aracyahari. Amakuru cyo hirwa magana.
Ibyo magana cyahe tumeze neza na mahoro.
Ibya Rwanda Day mwabimenye se?
Ibyo bya Rwanda Day twabimenye.
Nuko rero wowe urashaka kuyivugaho iki? Urashaka gusangira n'iki abakurikiye Radio ya Amerika kuri uyu munota?
Yego, turi na mbere. Ntanze gushimira abaza baragize uruhare mu gushyiraho uwo munsi gusa Rwanda Day ni umunsi ngira ngo abanyarwanda n'isi yose bahurira ndetse ni umunsi abanyarwanda bahura bari hanze n'imibanze y'igihugu bakishima Rwanda Day rero ibaye muri uyu mwaka mu gihe mwaka nshyashya mu bihe ya navuga bitoroshye mu bihe isi yose irimo iratera imbere urubyiruko abakuze abatoya rero igitekerezo cyanjye mbere nashakaga gutanga nifuzaga ko Rwanda Day yagira kigira cyane cyane speciali nk'urubyiruko kandi uri mu Rwanda kenshi nkunze gukurikirana amakuru nkumva hanze numva abantu mu Rwanda uko rutari abavuga ibintu bitari byiza ku Rwanda iki kamwe n'undi muntu uri mu Rwanda nifuza ko nk'urubyiruko cyangwa abandi bantu bose badakwiye kuzajya bima amatwi abo bantu bavuga ibintu bumva bitandukanye n'uko njye n'igihugu cyacu kiri ahubwo abo bari hanze bari abroad out of the country bagatera intambwe bakaza mu gihugu cyacu bakareba aho kigeze iterambere rigeze ya ntego dufite rero Rwanda Day yungurana abanyarwanda muri rusange nagasabye ko byadufasha guhora twibuka kubaka igihugu cyacu ubumwe gukundana gukomeza gukundana amahoro ya ntego icyo gitekerezo cyanjye
none baruvuze kuri abo bantu bari hanze bavuga ibitandukanye n'ibyo ubona wowe uragira uti ibyo bavuga nta bihari urugero rw'ibyo bavuga ubona ko bidahari ni nkuruhe
ya bo hari n'abavuga ko niyo nimva ko kenshi nimva gukurikirana amakuru cyane amasocial media amaplatfomu ahuriraho urubyiruko abakuze nimva kubonaho za YouTube nimva kubonaho bavuga bacitse mu Rwanda abanyarwanda ntago kubayeho neza urubyiruko ntago birapfukiranwe iki ndetse ukabona ukabona baravuga ibintu bitandukanye n'uko ibyo ni mu gihugu uko mbibona
ngaho babwire rero noneho babwire uko ubibona
yego yego murakoze cyane rero icyo uko mbibona mu Rwanda turi igihugu kikwita mu iterambere twifuza kugera kuri byinshi dufite dukadeze byinshi dukesha nyakubahwa perezida wacu umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame ubuvuzi amashuri banki n'imibereho n'uburyo wenda bose tukavuga ngo abaturage bose bari satisfe ku mibereho dore ko namaya imitekerezo ko namaya ishobora kuba ngo arabahagije abaturage bose kamwe ariko burya iyo umuntu abasha kwiga agasobanukirwa akajijuka akabasha kugerageza agashaka akazi akakabona bitewe n'ibyo n'ibyo akora cyangwa n'ibyo yize afite n'ubumenyi ndetse ukabona igihugu gifite intumbero ukabona ibikorwa remezo imihanda amavuriro amashuri amasoko donc ubuzima bikerekwa ko ntabwo badakwiye kuyoterwa nk'u Rwanda batarabanza kugerayo ngo barebe uko bihagaze ko bimeze mu gihugu cyacu.
Yego urakoze Manzi. Hanyuma wari wajyaho muri Rwanda Day yabereye hanze y'u Rwanda ngo ugire amahirwe yo kubona n'abantu nk'abo ubabwire imbona nkubone?
Oya ntabwo ndagira ayo mahirwe ariko ntekereza ko ngize ayo mahirwe ntabwo natinya kubivuga. Yego
urateganya rero kuzagira wenda nka Rwanda Day imwe ujyamo mu minsi iri imbere?
Ya nshobotse ngize ayo mahirwe nkagira n'ubwo bushobozi cyangwa ngize ubushobozi nkagira amahirwe yandi yo kugerayo otherwise nshimisha cyane.
Manzi reka ngushimire cyane ibyo bitekerezo usangiye na Radio Ijwi rya Amerika. Ugira umunsi mwiza.
Yego namwe murakoze cyane.
Ye nshishikariza kandi abarimo batwandikira ubutumwa hano ku Ijwi rya Amerika kugerageza bakaba baduhamagara kuko hari ubutumwa bandika burimo amagambo atemewe gukoreshwa mu buryo bw'umwuga dukora mu itangazamakuru cyangwa se ibitekerezo tudashobora kubona uko dutandutsa. Ndabashishikariza rero gutelefona hano tukakira telefone zabo bakivugira ubutumwa bashaka kutubwira. Nsabe ni yibizi Mbonimpa Focus ikaze mu kiganiro muri sana. Nibizi uranyumva? Nibizi niba unyumva? Ababanza atarimo kunyumva. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri sanga turimo turavuga ku byerekeye umunsi w'ubusabane bw'Abanyarwanda Rwanda Day ibera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yatangiye uyu munsi ikazakomeza ku munsi w'ejo. Sinzi niba ku murongo wa telefoni n'ibizi abanyumva neza. Eka twakire Prince. Prince uranyumva? Ego.
Akumva.
Ego ye ikaze mu kiganiro muri sango uherereye he?
Mu Rwanda ari Rwamagana.
Amakuru ari Rwamagana.
Mu Rwanda mu karere ka Rwamagana.
Yego ye amakuru ki mumeze mutaho i Rwamagana?
Rwamagana turakomeye nta kibazo turashima.
Nuko rero waru hamagaye ushaka gutanga igitekerezo.
Twagiye. Chandra kimwe turabanza dushime umutumirwa. Naga tumushimire noneho nabashima no umunsi w'u Rwanda wa Day nifatanyije nabo barakoze.
Urashima Rwanda Day, icyo ishimira ni iki rero?
Nshima nuko nanjye ntabashije kuhageza. Nifatanye nabo ariko nawe turi natwe turishimye natwe yose.
Iyo uza kuhagera igitekerezo wari butange cyangwa iyo nyunganizi ni iyihe, ni ikihe? Gushima nabyo ni byiza, ni igitekerezo. Gushima nabyo ni byiza, ni igitekerezo, kandi buriya nubwo wahagera nta gitekerezo utanze, ngira ngo wasabana n'abahari. Murimo murabikurikirana kuri radiyo. None se nibi hari gahunda ufite yo kuzagerageza ukitabira byibuze Rwanda Day imwe mu minsi iri imbere? Ariko urabitekereza? Ye, urakoze cyane rero, ukomeze ugire umunsi mwiza aho ngaho i Rwamagana. Ngaho rero ugire umunsi mwiza, mukomere aho ngaho i Rwamagana. Kure FM ntabwo utwumva, 104 n'ibice bitatu ntabwo ikugeraho. Wari wayishyiraho ngo wumve.
Yego.
Yego. Oya, buriya amaherezo buriya imirongo izajya igenda yaguka buhoro buhoro, ariko ndakwibutsa yuko dushobora turi no kuri metero, kuri mirongo migufi, kuri metero 19 na metero 22, naho ushobora kuhadusanga.
Yego.
Ngaho rero komera n'ibizi we. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Twakire Zakaria, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Ego, muraho neza?
Amakuru
ni neza cyane.
Uherereye he muvandi?
Merereye i Rwamagana mu Rwanda. Numvise mugenzi wanjye nawe yariho aherereye.
Abantu batatu tumaze kwakira bose bakomoka i Rwamagana. I Rwamagana mugombe kuba mwitabiriye cyane ibintu by'uyu munsi.
Nari maze iminsi ngera nkandika nkatanga nimero, ariko nkategereza ko ndibahamagarwe simbibone, ariko mu by'ukuri mbanze kubasuhuza.
Yego, natwe turakwitirije kandi mu izina rya bagenzi banjye. Ndiseguye ko umaze igihe utabona umwanya, kubera ko tuba dufite abantu benshi cyane benshi. Tugahamagara rero ya saha yarangira batarakugeraho, ubwo nyine ugasanga uracikanywe, ariko mu by'ukuri ntabwo turobanura, duha ijambo abatugana bose. Dore nk'ubu hasigaye iminota 15 gusa ngo ikiganiro kirangire. Urumva rero ko abo tutarageraho nyine ubwo ni ibyo nta kundi. Ariko komeza Zakaria we.
Murakoze cyane. Mbere na mbere ndishimye kubera ko uyu mwaka ushobora kumbera mwiza kuba mfashishije ijwi rya Amerika.
Nuko nuko natwe turanezerewe kukwakira.
Najyaga nkumva mu myaka nk'itanu ishize nibwo natangiye kumva ijwi rya Amerika, ariko mu by'ukuri nishimiye kuba ariyo inyakiriye.
Njyewe ku giti cyanjye
by'umwihariko wowe ku giti cyawe
urakoze cyane muvandi.
Ubwo rero ijwi rya Amerika natangiye kubyumva rwose mu nyuma y'imyaka hateho nk'imyaka itanu, kuko nkurikira ibyanyu ku rubuga, ariko kuri radiyo ubwo ntabwo nari nakagize amahirwe yo kuba nabikurikira ku rubuga. Wumva ni imyaka itashize mbafatishije ku rubuga, ariko ubundi nkabumva kuri radiyo bisanzwe. Mu by'ukuri rero icyo nashatse kugarukaho kuri uyu munsi. Hello?
Yego ye, ndagukurikiye rwose. Iniguri. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC. Ntabwo dushoboye gukomezanya na Zakariya, ariko turamugarura mu kanya twongera tumuha ijambo.
Do you believe in love? How crazy it could be. Paper, baby, don't take it easy. When you would leave, I swear I can't breathe. Do you really care, baby? Even when I know I mess up. Make me fire, darling, darling. If you touch me one more time, I might lose my mind. If it's too much here, can we go slowly? Attention, 'cause you got my affection, baby, baby. It's all good temptation. Touching us step by step on the beach, touch our night hand in the street.
Radio ya Amerika ivugira i Washington DC. Mukanya Zakariya telefoni yicitse atarasoza igitekerezo cye, reka twongere tumubone ku murongo wa telefone. Zakariya, mpore kuri uwo murongo wa telefone ucitse utaratanga igitekerezo cyawe, komereza aho wari ugeze.
Sinzi ukuntu byari bigenze, yari icitse. Nari nkikomeza ngende ndagaruka nshima by'umwihariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika u Rwanda, igihugu cyacu Paul Kagame. Uburyo yashyizeho uyu mwanya ukaba uri kubera Washington.
Yego.
Iki ni igikorwa kiba kiri bwitangemo abanyarwanda benshi bene wacu bari mu mpande nyinshi z'igihugu.
Yego.
Z'isi yose. Ariko by'umwihariko njyewe ndimo ndashima uburyo muba mwateguye iyi gahunda yo kugira ngo muhuze abanyarwanda bose nk'uko insanganyamatsiko yabivugaga. Njye nababwira nti murakoze, mugire ibihe byiza, kandi turi inyuma y'umusaza wacu mu matora azaba ejo bundi mu kwa karindwi.
Ariko ayo matora waba waramenye se niba yaremeye kuziyamamaza?
Ndiye musaza ntacyo.
Uwo ninde muri kumwe? Muduhe nawe tuvugane.
Gatire,
komera cyane. Witwa nde?
Nitwa Rehore Mini.
Makuru makuru.
Nakuru ni meza mu mukamukarere ka Kirehe ku mpaka wa Rusumo na Tanzania.
Muri Kirehe rero wageze Irwamagana.
Nageze Irwamagana niho nkorera hano n'uyu muvandimwe dutangiye imirimo.
Musangiye imirimo ari kubanza muri busangire n'akandi kantu.
I am not sure if you are a person who is a person. Amubwire ni rwose umusaza n'ushidikanye yarabyemeye rwose ko azahagarara kujya bagakomeza umuhigo bakatuyobora.
Nuko rero ubwo iyo uza kuba uri hano i Washington wewe wajya gutanga ubuhe butumwa?
Abo bagisora bacu bariyo cyangwa se n'abandi bose badukurikirana mu mpande z'isi.
Utavugira i Rwamagana ubabwiye iki?
Ababwira ngo bose rwose bazamujye nyuma umusaza turebe tubyiza komeza kutugezaho bizakomeza mpaka igihe cyose Imana izamuhamagarira.
Komera cyane. Radio Ijwi rya Amerika muri Washington DC. Reka tunyarukire hano, amasaha aragenda dusiga, tunyarukire hano hirya muri leta ya Maryland aho bamwe mu Banyarwanda batangiye kuhagera bitabiriye uyu munsi ku murongo wa telefone. Turi kumwe na Scovia muzi kuri mama urwa Gasabo ni kinyamakuru cyo mu Rwanda, no munyamakuru uri mu Rwanda tugezeho ari hano hirya Maryland. Scovia wiriranwa amahoro.
Ndi buvuga ko niriwe
ubwo amasaha yaguhindukiyeho rero
neza ibintu byo bakubwira kubona isi kwicurikiraho. Niba mvuga ngo isi yicuri tuzumva ibi
komera cyane. None se ubwo uraza gukurikirana Rwanda Day usinziriye rero?
Oya, iyo hari akazi ibitotsi burirwa irengero. Nubona nsinzira ujye umenya ko nabuze icyo nkora.
None rero wahageze tubanze tunyururemo muri make uko muri Amerika wayibonye ute mbere yuko tukubaza uko witeguye Rwanda Day. Tubwire uko Amerika yakwakiriye no kubona ibintu bihagaze.
Ego urakoze cyane. Ngira ngo hari byinshi nk'uko bivuga haba hagomba kuba impinduka. Icya mbere ni urugendo rwari ruvunanye, aho umuntu agenda iminsi irenze umwe yanga bikunda, urabyumva ko harimo kunanirwa. Ikindi ni ubukonje busa nk'aho ari bwinshi ugereranyije n'ubw'iwacu, kuko ibisi by'i Rwanda niko iwacu bajyaga bavuga ibintu byaba bakavuga bati ibisi by'i Rwanda. Wabyitegereza nawe ugasanga atari iby'i Rwanda bitewe n'uko bimeze.
Hari inzu yajyaga iba hariya hirya gahini bitaga ngo nta kirakorwa. Ubu rero nawe madame Mutesi ntabwo ntacyo ubonye, usanze ubukonje bwarashize nuko cyo korakomeza.
Yego, ugereranyije n'ubwo iwacu ubukonje ni bwose kuri njyewe, ariko ukurikije uko ababizi babivuga nanone harimo itandukaniro, nibyo koko. Ariko igihari nuko umujyi nyine bisanzwe utuje ukeye, ngira ngo umujyi ukeye cyangwa utuje nta gitangaje, kuko no mu Rwanda ni ibisanzwe iwacu niko natwe tuba tumeze. Niho mpamvu udashaka kongeraho itandukaniro rinini ngo uribone. Ariko harimo itandukanye n'uko umujyi buteye n'ubukure bwawo, n'ibyo ushobora kuvuga ushobora kubona.
Mu kanya hari umuntu wanditse rero ati tuzanye u Rwanda muri Amerika, nawe ni kubibona?
Oya, ahubwo ngiye narayinsanze ruraha hari ahantu twahuriye abantu nkajya mvuga nti noneho ntabwo ni mu gisimenti kera hambere hari ukuntu twajyaga tuhabyinira. Niko byari byifashe.
None rero tubwire rero icyo muteganya ko witeguye uyu munsi wa Rwanda Day, icyo utezeho n'icyo witeguye cyane cyane wowe nk'umunyamakuru. Nzi ko imwe mu nshingano zakuzanye ari ukugira ngo utangaze ibibera aha ngaha, ibyo byose ubyiteguye ute Madame Mutesi Stovia?
icyambere nuko nge nk'umunyamakuru mu gutara inkuru nkayitunganya nkayitangaza nkuko ari inshingano. Urugero uyu munsi hari nko kuba hari business forum, ni icyambere nuko hagomba urumva hari abacuruzi b'ingeri zose, iyo mvuze b'ingeri zose tuvuga abanini n'abatoya bavuye mu Rwanda, bavuye mu bindi bihugu, baje guhurira hano mu gutanga navuga ngo amakuru ku bijyanye n'ibyo bakora, uko bunguka, ndetse ntekereza ko hatari bunaburemo kugaragaza uko ubucuruzi bushobora gukorerwa mu Rwanda ndetse bukozwe n'abanyarwanda bari hanze y'igihugu bakurikije amakuru bashobora guhabwa n'ibigo bishinzwe kureba ubucuruzi, urugero nka RDB, Minicom n'ibindi bitandukanye. By'umwihariko nk'u Rwanda uyu munsi n'igihugu cy'ubukerarugendo, abanyarwanda bari hano ndetse n'abava mu bindi bihugu bitandukanye bari buhurire aha bafite navango n'imyumvire ishobora kubitandukanye n'iyo umuntu hari uburyo yatekereje gukora ubukerarugendo bwe mu Rwanda ashingiye ku makuru yakuye ahandi, ariko harushaho no kuba afite amakuru ari hano ahuje n'ibindi bihugu uko abona babukora akarushaho kuza kubukora mu Rwanda, cyane ko ubukerarugendo mu Rwanda bumaze gufata intera iri hejuru ku buryo ubona ko kubukora umuntu iyo yabukoze neza byanga bikunda yunguka. Iyo ni imwe mu byo dutegereje kumva, ahubwo ni izihe mbogamizi ziri bugaragazwe kugira ngo babashe gukora ubwo bucuruzi. Ikindi uretse imbogamizi ni ukwibaza ni iki bisaba. Ntekereza ko navuga ngo ni ihuriro tugiye kumviramo amakuru y'ubucuruzi bushobora gukorwa n'umuntu uri hanze ari mu Rwanda ndetse n'uri mu Rwanda. Ikindi kirimo kirushije ibyo byose tubuze navuga ngo gihatse ibindi, nuko umukuru w'igihugu nyakwa Perezida Paul Kagame kuba arimo guhura n'abo baturage bose b'abanyarwanda abacuruzi ndetse n'abanyamahanga badahejwe cyangwa inshuti z'u Rwanda, ubwabyo abacuruzi n'abanyarwanda muri rusange, n'ibyishimo kuri bo kugira ngo babashe kumva uko bashobora guhuza ibyo bakora. Ariko noneho banahabwa icyizere n'umukuru w'igihugu, bitandukanye nuko minisitiri w'ubucuruzi ashobora kuza hano akavuga ati rwose bizakorwe ariko yagereyo ntabishyire mu bikorwa. Ariko bitandukanye n'uko byaba byemewe n'umukuru w'igihugu akabiha umurongo, icyo gihe umuntu aba afite navuga ngo aba afite ubwishingizi bw'uko icyavuzwe kigomba gukorwa.
Ndabona dusigaranye umunota umwe, ariko gusa nashakaga kukubaza ukurikije ibyo bintu byose umaze kuvuga ukareba umunsi, ndabona ko dusigaranye umwe gusa, urabona ibyo bintu byose umunsi umwe urahagije kugira ngo ibyo bintu bikorwe, cyangwa utekereza ko mu gihe kiri imbere hakwiye kuzatekerezwa uburyo bwo kongera igihe?
Kongera igihe ni ikintu kimwe ukwacyo, ariko si cyo gisubizo cyo gukora ibintu byinshi cyangwa bizima, ahubwo ni ukuvuga ngo n'igihe gito gihari kirakoreshwa gute. Icyo gihe gito rero gihari nigikoreshwa neza biratanga umusaruro. Ikindi ntabwo ntekereza ko Rwanda Day ari inama yo kuvugiramo ibibazo byose, ibisubizo hagafatirwamo n'umwanzuro bikarangira. Ntekereza ko ari nk'inzira yo kwerekana ibikenewe gukorwa, hanyuma abayobozi bari mu nzego zitandukanye ahubwo bagasigarana inshingano yo kureba ibyavuzwe n'ibitekerezo byatanzwe uko bikurikiranwa, noneho bigakorwa mu buryo burambuye kurenza ko wavuga ngo mu minsi ibiri nayo rimwe na rimwe bituzuye ngo niho hari bukorerwa ibyo byose birangire. Ariko niba hari minisitiri w'ubucuruzi n'inganda, hari RDB, hari ba minisitiri batandukanye bashobora kuvuga ibyo bashinzwe n'uko babikora.
Madamu Scovia, amasaha aratujyanye rwose, reka nkwisegureho. Reka ngushimire cyane ko utuvugishije muri iki kiganiro, nshimire na bagenzi banjye twari kumwe tugenda iyo ngabo mwatangiranye, Nadia Taha wari ku bugenzuzi bwa gahunda na Cornelius ku buhanga bw'ibyuma, namwe mwese mwagize uruhare mu gutanga ibitekerezo kuri mikro, mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma, amahoro n'amahirwe kuri mwese.